Dekhani kachuma polisi na gaa VOA 5 oromo VOA 24 nali saata la chakasul jirtan. Wangu ya kwa mela maana fulbandi dami jati yu dami torubba sani hopesi. Wangu ya sanu jan khaysa akto kirde binete wala rafufunete sanitem. Ansora halakhe tenuri adda.
Yuflano presidentumma tanirat simuani. Abba simuate itigafatami da barsite khanita jalani gafatani jannani. Wanta yu machige nila alaje President Trump. Akmashini khardi filannu khaysibu sanu khana mottin filatane balagud dagabu dubba chabaye jade dubbat President Trump yu wagafatan. Amerika tabbaan presidentumma moame abbaiz muat bilbilefi ukhana mu ebbisefi baggammat jade itigafatam dabarsafi. Ragan kanije chubatulle President Trumpi akki partin demokrat nam milion heddu khardi postan irgani filachu dandan jade nkunine filannu hachi sifti jade tin irdebe dubbat. Itigafatam toti parti demokrat ammo saati korona tanatti kharan dansan filannu itin filachu dandani aga guddani khara postan irgachu dandani jad. Amerika tanami postal leer gatee tin filachu danda. Khara khana nak filatan infedu akkastanani wali dabarsun intatu jad President Trump. Namis waliin dorgom Joe Biden wan Trump jiru kana man jetta jalani gaafatani jannani wan biitam khayis jiru seet. Wun baane beekh, biitam khayis wan jiru seet. Antanera to man jiru, jale wan gaafatan ya la bae biladak. Parti Trump, Republican khayisa, yu akkam dikkaat sanatari toko. Akkani jet, ya yabi demokrasi biitana itti gaafatam naga wali dabarsu. Akkastaw baate jannana kakumbela rusfata ana jale. Senator Mitt Romney, barkum la maafkudan lelama khayisa presidentum madrugome abe jannan abbar gate e bisekh nef. American bulti afurtamat in dubat presidenti filat Joe Biden efi Donald Trump tiratol durgom. Korsi dabi fayya Amerika Johnson and Johnson virusi koronati fojjachu jiru Amerika tanam kum heddurat lalu jiran. Dr. Paul Stoffels itiga fatama gudda koranno sainsi dab khanat Amerika khaysa nam kum jata marrat korsi khana fula dibbala maaf kurani shaniti namirat lalu jirani jen. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru fi Afrika kabbalit korsi jatan kanamirat lalu jiran. Johnson and Johnson waliin dabble afuritti korsi jari hojjetna mirat laalu jiran chuftiyu bulchins president Trump jalat namirat laalu jiran American yo korsi khuna kidan satole korsi million dibisadifu dachu furfo jirt fa Johnson and Johnson ojjachu jirhunine odudan sad dabble heddurra daddagaw jira jedetin Twitter ifirat barres president Trump misen soti kore congress America itiga fatama gudda USA GM dame media motuma America ka VOL lenjal jirtu uji sa korachu jiran nami tanaga fatane Michael Park Democratic New York itiga fataman kore khajala mana mari America Elliot Engel akapak rufetin wanga fatana Davis khajajan yam paka qoranno kanati farmandura gafatani jannani ujitto lerna rabu edufun danda ujaretin durandu batetur war qoranno rati ya disani jaga suhiya man kesa itiga fatam totu paka ujitanat rufennani ujir rabu ani khana mo ujir rabu famanfa tanxisa tokko director VOA taduri Amanda Bennett president daba Radio Free Europe Radio Liberty Jamie Flyvy Karen Cornblue itiga fatamtu board director ota Media America Open Technology Fund jedanifa misin soti man mari America Democrat ota Republican ilene itiga fatama USGM Michael Park egiruve jidika khaysati itiga fatamto ota dame Media America gurdo uji ragusu gazete sota biyala VOA ojetani visa khare sudidu serbul math Media America wala batae jijiru fi wan hedduni matan korachu jiran fakammo ak media wala ba kuni aguduri lej ala hujidan sa hujjatu fi khayo duri abate fi gutachu danda talchu hujitin jirajen ege bulchinsi sadu fi asitte hankene naga khada khan kaysi jiru fi khamerika wala ta danda jere khabulchinsi duri itrese koranne argine jere Michael Park itiga fataman guddan USA GM biyoti waldabi virusi corona tv jijiram qillensa ti rakachu jiran hedduni bele duran argan imben khalami khum heddu raqab sit khay jiran lisa shlaini ti geneva anwerge yelanne nutem
Dibba dinagde dukubi COVID-19 geesi sen lakkoofsi namoota beelaan dhumani sa dukubichi ajjeesu caalu mala sodaaje dhukan qabu ta'u sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP beeksisee jira. Weerarri dhukkuba COVID addunyaa irratti namoota miliyoona 30 caalaa kan qabe yoo ta'u kanneen miliyoona 1 dhiyaatan galaafatee jira. Dhaabbati kun akka akeekkachiisetti ummanni biyyi isaanii walitti bu'iinsa keessa jirtu qarqara afaan beelaa jiru. Sababiin isaas faca'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha sochiin namaa ugguramuun carraa hojii fi waan jireenyaaf barbaachisu dhabsiisee jira. Fakkeenyaaf jedha dhaabbatichi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti uummanni miliyoona 22 ta'u beelaaf saaxilamuuf akka jiran beekameera. Kunis sababa hookkarri hammaachaa jiruuf akkasumas weerarri dhukkuba COVID-19 walitti dabalameetu jedha. Dubbihimaa sagantaa nyaataa addunyaa Thompson Piri akka jedhanitti walitti bu'iinsa Yemen keessaa beela fide kunis biyyattii keessatti uummanni miliyoona 30 caalaan dhukkubaaf saaxilamanii kaan weerara vaayirasii koronaan du'an jedhan. Dinagdeen kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buuse caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbi himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees. Even before the emergence of COVID-19, 6.5 million people were expected
Sudan kibba itoo dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Sambooda ammas hookkara jira. Hookkararra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaan Joonglii lolaa bishaaniin liqinfamtee rakkoo dinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'u dubbi himaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaarra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itoophiyaatii ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef kan deebii kennan afooyaa'in mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kan dheereffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Tsibahaaf Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa 5 geggeesseen filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeeffamu murtiin dabarse. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf ministiriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kan irra ture mootummaan filatamee waggaa 5 guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyattii garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምን ነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛም
ፍላንዶን ትግራይ ገሰት ገገሰም ወማታ አድኛፍ ኤርጋን ደበርሴ ዋንትሬ ፍላንዶን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰቡሴ filannoon waggaa 5 keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsaa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaati amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee paartileen naannoo Tigraay keessa jiran filannoo mootummaan federaalaa qopheessu keessatti ni hirmaatu gaaffii jedhu filannoon sun seeraan ala garuu dhimmi filannoo sanarratti hirmaachuu kan murtaa'u paartilee dhuma sanaan ta'a jedhanii jiru jedha Mulugeetaa Tsibaa Maqaleerraa. Gama biraan afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo yaadi ministiri eegumsa fayyaa dhiyaate of eeggannoo koroonaa ittisuu gochuudhaan sochii hawaasummaa dinagdee siyaasaa geggeessuu dandeenyaa kan jedhu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. yaada gorsaa kanas manni maree erga dhaggeeffatee booda murtii kennee jira jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay murtii kana simachuu dhabuu isaa ilaalchisee obbo Taaggasan Annaa dubbatan mana maree federeeshiniitiin yeroon aangoo kan dheereffameef waltaalee heerri deeggaru kasirnaa biyya qabdu biyyi kun jedhan. Baatii shan dura murtii murtaa'ellee akkasitti yaadatu.
እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው።
ሜ 20 ደንቲ ባትሌሽን ድረ ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ትከኛ ነበክና ዮካን ሃላስ ፈንጌ ሰትረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማ አዋሉ ፍረከታኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰነራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱትረ ነምኒ ዋይድ ኩባካና ሁባናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማዳ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታለይ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ ይሮሰነ ከነኒ ጎቹ ደንደው ማልቱሬ ሙቲ አከመነ ማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኖን አከገገ ፈሙቱሬ ከነ እኙ ዩሸኩን ቀቡ ፍለኖን አከገገ ፈሙ እጀኖ ጭማቱሬ አታው ማሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኖ ቦባኒ ወሉማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታአንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለነቶ ኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩመ ኢበቶኮ ኩመሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለነፍ ነመገልሜ ሴውጆ ጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ እንማዩ ለብሲየሮ አተተማ ጀልቀባ ከለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለነ ገረመነ መሬ በከቦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሬያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲ ያቀፍ ዴሞክራሲ ኢመሳላሌ ፍልማትጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራር ኩን ወልፋና ዋንድፈፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካና ካናተብተ ደምሲሱ ደንደኛ ሰጅዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናትገጌ ሰሙ ቀባጀዳ ካናከን ጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶዳችሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔው ማልቱታ ቢየተምትት ፉፋ አኩማ በከም ኢዳባያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫና ካንጀዱን ሂክ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠል ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ወገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ፒየኬ ሳፍ አለጅረን ረትርማቹዳን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂክ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገሪት ዮካን ወጋቶ ኮት ፍለኑ ከጌሱኒ ደንዳ ማከጀዱ ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ከጌሱኒ ደንዳ ማጀደ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይ ሮሰናት ቃምን ሴራባሶ ፍራውዎችስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀዱት ሙርታይ ሙትስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጀርመን ፈያ ዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንትራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉት አተመይ ሶቺን ሲያሳ አዋሱማ ድነግዴ ካሙ ገገፈሙን ጀንዳ ጀዴ ጀዳን
ፖሊሲን ኦሮሚያ ሂደምቶ ተማን ሙርቲ ወቢን አከገለክፈመ ሙርቴስ ተቆቶቆ ሴራ አለመነ ሂዳ ከስቱር ሲሳጅረ ጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞገመሳቲን ነሞን ሂዳ ከሰከቱራን ከታሲሰመ ከራዴም ሰሰራ ቆፋን ይጅሉ ሙክታር ጀማልቱ አዳማ ረገባሲ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደዴ ቢዳን ትበከነ ከአቲን ይንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ መኒ ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞ ቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴስ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳ ከሰቱርሲሳቲን ይንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳፊ ሚሰንስ አደብልሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተ ማቲን ኢንቱራኒሌ መኒ ሙርቲ ኦል አና ኮዲና አዳና ነው ፊንፊኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴ ሱሌ ሃንገ አማ ቶሃና ፖሊስ አጀለ ጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶ ኢንሳኒ ኦቦቱ ሊባይሳ ከኒሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን
ነሞታ ጋር ዲጀማ ከሳ ነማ ቶርባ ከስገለክ ሰኒ ወራሃፈሞ አካ ነቦኒ ኩምባሃኒ ተላከ ነኒቲ ተላፍ ለተኒዮ ዛምባው ፍየለናሞ ቡግኒ አዳውሮሚያ ሞራዚ ነቲ ማርቴ ከሳኒን ባኒ ቀቡላ ፍዮጀዱ ጋብያኒ ማኪናት እንተነገረ ብራጌቱ አብዮጀኒ ናሞኒ ኩኒ አጀጀማና ሙስሊማሌ ከዩንደስሞስ ማኪናቤት ማሌ ቦታናዶቹ ሆጀኒ ዲደኒ ያፈዳኒ ያበል ሙኪናኒ ዲደን ምን ኩኒ ገልሜ ቦታው ተብደታቲ ዋማማ ሲገላው ከንቶኒ ወዲቤ ከሰሞና ሲገለ ጅሩ ኮሎኔል ገመቹፋ ሚካኤል ቦራንፋ ዳው ተብደታፋ ቦከነ ሳምፋ ሁንዶ ሲገለ ጅሩ ናሞታሰና ኢሳን ከነሞ ማለሞርቲ አና ማጋላ ስልጣ አመት ሃንገ ኩልባነ ዲደሚ ሸኒቲ አከሳማና amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo komishinii poolisii oromiyaatiin duufamanii akkasuma namootitti dhiyaatan ajajama namootti irraa arganneera jedhanii ajaja kana fudhanii ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin Mishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessiitiin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa turee poolisii federaalaa poolisii qajeelcha oromiyaa jalatti kan buraayyuu inni akka dhiyeessuu jedhamee ajajamutti kenname dhaqasa irratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa sun qaamumaan nama komaandora barraa jedhamutu ajajame inni hin dhufne isaa biraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa nuu kennameef qaamni dhiyeessuu dandeenye kan jedhu qalaa dibee mana murtiitti leetoo dhiyaatiin deeme poolisiin oromiyaa sun dhiyeessine kanaaf poolisiin oromiyaa fidhamee akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa immoo akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniif akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa oromiyaa san akka waayisaa wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuudha. Gaafa 18/2013 ajajame.
Hidhamaa gama biraa obbo Lidatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutti himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine. Isaanis ajajni kun nuun ilaallachuu koree Gibrahiilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti godhanii yookaan xalayaa bira wayii isin haa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja santu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aa nuun jiranii. Achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oolanii nu bulletuu fi kennanu sanis akka raawwatu nuufaa jechuu kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii. Gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaa fusan abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii ka eegamu jira. Ka irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa ga'ee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenna tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin sun oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufe uggura yookaan immoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan. Inni gama biraa Mishaa Cirrii haaluma wal fakkaatuun mana
murtii federaalaa irraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaa illee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Ka obbo Lidatuu abbaan langaa jalqabumaayyuu dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii walii gala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiheessisiisaa. Sababni abbaan langaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiheessise jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebise. Innis guyyaa gabaabaatti wanta guutamuudha. Kanneen keessaa ammoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama ammoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira.
Muktar Jamaal, Finfinnee irraa.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhugarra dhaabbate dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan maqaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Hacaaluu jijjiiran siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Hacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraallee yaayyuu ka'an nakora malkaan nu erga.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo 80ffaa isaatti bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Hacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Hacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Akkas jedhanii jiru.
Giddugala qabsoo Oromoo kan ta'an gootonni hedduun kan keessatti wareegaman kan akka jaagamaa fa'aa kan akka araaraa kafanii fa'aa gootonni hedduun kan keessatti kufi. Iddoo kanatti Hacaaluun kan itti dabalan horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsisu dhaloonni borus goota kanarraa barachaa kan jiru dhaloonni aarra jirus horuu dhufus gootummaa araara kan guddatu duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaatti wal qabaa deeman akka ta'uuf asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugala kun kan ijaarame ta'a.
Hacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraata jechuunis dubbatanii jiru.
Tokkoffaa Hacaaluun qabsoo Oromoo fiixarra ture giddugalatti fide araat kilootti situ aanee aanaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhu siyaasa pirifeerii irra ture kara seentariitti ilaalcha haaraa fidedha. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon utuu seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireeka ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebise Hacaaluun eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe sadaffaa Hacaaluun guutummaa isaati. Hacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus gaafa hundumaa dhugaaf dhugaarra dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaarra dhaabbatee fan bara hundumtuu gola golatti gale Hacaaluun taankiis snaayipariis sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse. Kana sadan yeroo hunda galaa godhachuun irra jiraate kanneen biroos barachuutu irra jiraata Hacaaluurraa.
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ወይልሳ ጃለ ተማፍ ቢከማ ቀብሶ ኡመት ኦሮሞ ከሰት መቃጉዳ ቀብ ሀጫሉ እንደሳ ያደቹዳፍ ሰገንታውን ገመ ዩኒቨርሲቲ ሳኒቲን ቆጳን ይላልሴ የሮብ ሰከንና ከስጀረን ይጅሩ
ካምፓኒ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መጋላ አምቦ በካዋሮ ጀዳሙ ተርገሙ ከኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ጀዳሜ ቢከማቱሬ መቃጉዳ ከኬኛቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ካምፓሲ ያጫሉ እንደሳ ጀነኔ ሞጋስ ነይራ ፉልዱራ ካምፓሲ ካናትስ ሲዳ ያደኖ ቦታ ካናፍ ኦሉ ኢጃሩ ትጀራ የሮ ገባባ ከሰጥ ጥሙሬ ሰባብ ይፈቆና ወጋ ወጋዳን መቃ አርቲስት አጫሉ እንደሳቲን ቸርና በርኖ ተቶላ ጆኪን ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ዲግሪ ጀልቀባ አንገ ዶክተሬቲት ከኑዳፍ ሙርታይ ጅራ ግዱገለ ቆንኖ ቆረኖ አዳ ሎሬ ጸጋይ ገብረመድን ዮኪን ሉጫ ሮበሌ ወጅን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሰከንጅሮ ዳጉኒ ገሬ ሙዚቃ አጫሉ ኡንዴሳ ጅደሙ ኡንዴሶዳ ሙርቴስነ ይግራ
ዳንዲን ጉድጅ መጋላ አምቦ ከሰተርገሙስ መቃ አጫሉ ኡንዴሳ ቲሞጋፈሙ ከንቲባም ቡልቺንሰ መጋላ አምቦ ኦቦሳሉ ድሪብሳ ዱበተኒ ጅሩ ድግስ መቃ አጫሉ ኡንዴሳ ቲን ከናንድሮ ለቲቃማቱ ሌላልሴ ክንዴሲቶተ ድግስ ቻኪ ሳይብሰ ገባባ ከንክነን ኦቦ ዳባ ደበሌ ከጀዳኒቲ ሃንጋማት ብሪም ሚሊዮን ዲበቶኮፍ ሚሊዮን ኩዳፍሪ ኦልተው ለኮብሰ ሄረጋ ጩፋረት ገሊታስ ፈሜጅራ ብሪም ሚሊዮን ኩደለማ ኦል ማቲፍ ከንጉማቸም ተውዱበተኒ ጅሩ ኦቦ ዳባን አባዊ ልሳ ጫሉ እንደሳው ቦንዴሳ ቦንሳ አከስጀለን ይጅሩ
አጫሉኒ ወንብራት ከምት ወንትዱ ሰበሳቲ ዱበተ ሰበዛቲ ዶላ ሰበዛቲ ሙርመተ ከና ፈጀሰን አጫሉ ሞጎነ ከሳቲ ምት ከነጀፍት ባለጌቱ ብሪም ብቴ አጀሰ ብሪም ብተማኒ ተጀሰን ወሪ ዳፋዱ አሙንጫቆ ቲጨልቀበ አመርጣት ነወጅን አበተኒ ገደቆ ገደከ ሰንታሲፍተኒ ቦዋቆ ቦዋከ ሰንታሲፍተኒ ነወጅን ጅራ ወሉ አማማት ይራተና መርጣት ገለቶ ማንጀዳ
ክሪያጆ ሉማ አጫሉ እንደይሳፍ መነይዳዩ ካንከርቸል ያምቦ ከሰት ጎተ ሸንታኒፍ ከም ወሊን ሂደመኒ ትረን ተውዱበቱ ደጀኔዋቆ አከስጀዳ
ኡጋን ሳባው ቀበጀነት ንትስሮ ንሳስ ማቲንሳስ ሰምኒ ኦሮሞስ ጋፈቻ ደጅራ ንቲናማ ወራ ጫሉ አጄሴ አማማና አታኒ ወራ ዳቦኛ ተምትከም በርባን ጀሬን ሰና እኝት ሳምቢቴ ደልዳልቶን ንሱን እኝዳ ወራ ጀዱ ሰና በርባን ሞቱማ ሳታው ዳበን ምርጋ ነሞማ ሳታው ኡመን ኦሮሞ ሳታው እኝም ትዩ ሀጫሉ እኝቱ አጄሲስ ወራ ጀዱ ሰና ኑ በርባዱ ደቃ
ዋይለን ሀጫሉ ኬሳ ወይልስቱ ሀዊ ተዘራስ አከስጀቴ ጅርቲ
ሚዲያና ለሞን ያጫሉ አጄሳን ከባመኒ አንጋ መቃዱ ቢሱን ደጣሁ ንቲ ኢፍሲኑቲ ባንት ረሱል እ ሰደቀ እራፈነ ሰከንዲ ደቂቃ ባንቲ ኦኛን ሞቴ ይወረፍሉ አጄካ ማቴ ነከሰጅራ ኦሮሞ ኩማኛቱ ኦሶና ዋዘይ ራቴ አጄን ደሬ ቼሱ አለገሩ ወርቲዋና ተንገሌ ጂዜ እንጂስ ነሞ ሞቱማን አታንተማ ይፍሰሉ ከሉ ከባ ኦሮሞን አመታ ለይተኒ ነማዲ ጋጨ ሎላዘካ እናማዚና ጉማጨ ባሳ ቢንተከርሲሳ ሲታ ዘንድነ ጅሩሰን ሲላ ጀለቡልቲ ሬሰት ረጅራ ኡመኔ ኦሮሞ ሚሌን አለካው አዱኛራ ሲንድነ ይትወለርጌ ጋባ እሬፈቱ ሲዳጨ ተነብረንት ቦዌ ከምቦዌ ባፈኒ ጀባፈቱ ከባዩ አታተማን
ኢሰስ ኑፋራው ወጡ ስርነ ያደኖ ወይልሳ ጫሉ እንደሳ ገልመ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሰተደንስ ፈሚረቲ ዳይሞ ጋኩደኒ ከንታት ወሎ ሴኒት ግዛቸው ወለሎ ወይልሳ ሀጫሉ እንደሳ ረጥቲ ይፈቴ አክስቲ ኤስ ተጅርቲ ዶክመንተሪው ካን ፊልሚን ሴነሳ ሴናው ኢሊሳ ጫሉ እንደሰረቱ እንዳይስ አከሱማ ያቴ ጅራ
ደሩ ማለን ጀዳኒ አጨይኩ ሰርበተም ይሞቱ ማዋቃን አለን ጀዳ የቆሙ ከሰይ እስሜ ዋን ከናከ ንከና ፍንቲና ጀ
አጫሉንስ ከናፍ ወይሎ ሳቶ ኮፔ ሰቲ ዮጅርቱ አንጅራ ከናናችን ጅሩ ጀዴ ቻለለ ሽፍ ቀቦፊ ኦልማሺ ንጀጄ ንገለት ፈደሲ ምንጅ
ወጅርቱን ካንጂሮ ከናናችን shubbilisaa Caaluu Hundeessaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 waxabajjii 29 bakka kondominiyeemii Galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Tarratan mana gaambula. Nagaa jennee nagaa.